waxaad nagala socotaa SBS Somali ka raadi sheekooyin dheeraada sbs.com.au/somali.
Wadamada adduunka ayaa ku hawlan sidii ay u sii carboonan lahaayeen tallaalka COVID-19 sanad kadib markii lagu dhawaaqay dilaacii cudurka. Waxaa hadda la rumaysan yahay in ururka midowga Yurub uu qarka u saaran yahay inay ansixiyaan tallaalka Johnson & Johnson ee lagaga hortago COVID-19. Isbitaal ku yaala waddanka Tunisia ayaa dhakhtar ka shaqeeya oo magaciisa la yiraahdo Maxamed Salaax Siala waxa uu muusiq u tumaa dadka COVID-19 u jiifa isbitaalka. Muusiqa ayuu u isticmaalaa inuu isugu soo dhaweeyo dadka halka uu cudurka safmareenka ahina kala fogeeyo.
It was my dream in medical school to heal patients by using my fingers playing the violin.
Waxay ahayd mid aan ku maalin riyoon jiray intii aan dhiganayay iskuulka dhakhtarnimada inaan dadka ku daaweeyo farahayga oo macnaheedu yahay inaan u tumo aaladda muusiqa laga tumo ee violinta. Waxay ila tahay in marka dadka isbitaalka ku jira loo tumo violin ay dareemaan wanaag. Tirada dadka ilaa hadda COVID-19 ugu dhimatay waqooyiga Afrika waxay hadda kor u dhaaftay 8,000 sannad kadib markii coronavirus-ta safmareenku noqotayna tirada guud ee adduunka ku dhimatay waxay kor u dhaaftay 2 milyan iyo badh. Waddanka UK wuxuu ka mid yahay waddamada ay ka dhaceen kaysaska ugu badan ee COVID-19. Waxaa ka kaysas badan oo keliya waddamada India, Brazil, Mareykanka iyo Ruushka. Si kastaba ha ahaatee, xogayaha caafimaadka ee UK, Matt Hancock, wuxuu caddeeyay in isbitaaladii dheeraadka ahaa ee xilligii tagay ee Springka la furay, loo furay safmareenka coronavirus, hadda la bilaabayo in dib loo xidxidho. Laakiin sarkaalka caafimaadka ee England ugu sarreeya, Chris Whitty, ayaa bixiyay digniin ah in kaysaska COVID-19 sii kordhi doonaan.
All the modeling suggests there is going to be a further surge and that will find the people who either have not been vaccinated.
Saadaasha oo dhammi waxay tilmaamaysaa buu yidhi in cudurku kor u soo kici doono isagoo oo beegsanaya dadka aan la tallaalin iyo kuwa uu tallaalku wax u tari waayey. Qaar ka mid ahina waxay ku dambayn doonaan isbitaalka, waxaanan ka xumahay in qaarkood dhiman doonaan. Taasna waa xaqiiqda dhabta ah ee marka la eego xaaladda hadda jirta ee tallaalka. Tirada kaysaska sii kordhaya ayaa iyaduna dhib ku haysa waddamada Hungary iyo Bosnia. Maalinkii talaadada, tirada dadka isbitaalada lagaga daweynayo COVID-19 waxay gaadhay tiro aad u badan oo aan hore loo arag. Bosnia waxay sheegtay in tirada maalinlaha ee caabuqu kor u kacay, halka Turkiguna uu gaadhay ku dhowaad 14,000 kadib markii ay dowladdu khafiifisay howlgalladeedii qaar ka mid ah. Denmark ayaa iyaduna rajaynaysa inay dabciso xayiraadaha caabuqa oo aan sii xumaanaynin awgii. Waxaana jira ay fafaale wanaagsan oo ah in ururka midowga Yurub ay dhowaan ansixin doonaan tallaalka Johnson & Johnson. Gudoomiyaha suuqa gudaha Thierry Breton waxa uu yiri hay'adda Yurub daawooyinka u qaabilsani waa inay fasaxdo isticmaalkeeda waa Johnson & Johnson.
With Johnson & Johnson, I will officially, let's say, engage with them after the
Haga Johnson & Johnson si mugle ayaan ula shaqayn doonaa kadib heshiiska EMA oo aan rajaynayo inay weekan horaantiisa dhici doonto, markaas baan wax kale ka odhan doonaa. Kampaniga Johnson & Johnson waxa uu EU-da u sheegay in haqabtirka tallaaladu aanay u wada saxnayn. Marka uu bilaabmana, 4 nooc oo tallaal ah baa EU-du heli doontaa. Laakiin madaxa Komishanka Yurub, Ursula von der Leyen, ayaa soo jeedisay in dhoofinta tallaalo kale oo COVID-19 ah la carqaladayn karo kadib markii Talyaanigu is hortaagay shixna tallaalada AstraZeneca ah oo Australia loo waday. Britain ayaa iyadu xaqiijisay inaanay is hortaagi doonin in tallaalada COVID-19 la dhoofiyo. Ra'iisul wasaaraha Canada Justin Trudeau waxa uu isaguna ka hadlay dadaalka dalkiisu ugu jiro tallaalka.
Last Friday, we announced that millions of doses of Pfizer's vaccine will arrive earlier than anticipated.
Jimcihii dhaweed waxaanu shaacinay, ayuu yiri, in malaayiin talaal oo Pfizer ahi ka soo hormari doonaan waqtigii la filayay, waxaana ka mid ah 1 million iyo badh talaal oo imaan doona dhammaadka March ka hor. Annagoo ka duulayna warkaa dambe, ayaanu talaalada la bixin doona dhammaadka March ka hor intii hore ka kordhinay oo aanu gaadhsiin doonaa 8 million oo talaal. Dhegeystayaal, qofkii ama ciddii u baahan macluumaad COVID-19 ah oo af Soomaali ku qoran, ka raadso sbs.com.au/coronavirus.
Like us, la wadaag, wax ka dheh, lana soco barta Facebook ee SBS Soomaali.